Russian records right here.
I'm so old.
Yeah, yeah. Young rapper in the house, my man. Yeah, Justin's a bonge rap. Listen that, man.
Singida bonge la jiji. Ukimtoa shule kongwe, young rapper bonge la gwiji. Akili nywele mbona flana na bonge la wiki. So si shangai, temba kwa na bonge la bibi, bonge la kaka. Yonite bonge la dogi, sitishi na panya lodi. Wala bonge la paka, bonge la rapper. Kila cheki anabana puwa, yonaweza ukasema menusa bonge la kwapa. Bonge la MC. Kifa bonge la gepu na wakilisha mitai jepigia bonge la sepu shiti plaza du jumeni bonge la gepu oni sister du wakati shureni bonge la efu bonge la mwali wanae ni taji benzi jota sema benzi ni bonge la gari si bonge la zari anataka pizza kila siku na wakati ripo toka dele ni bonge la ugra.
Young rap in the house again, man. Natoka wazawa zi inki. Inspekti kwa kipati.